yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina kuchipulonze mpolu papula mpandike abana bali soma iwawo ndikasangwa ndikawo kada ne wotokanga abesiga mukama balingo lusozi sayuni olutajulukuka yono namba wanu soja akumye roja ne mami namukuma ngambye namba wanu soja akumye roja ne mami namukuma nebono ganze sida mabega ngenda maso ze yesu wange ne muzinira nebono ganze sida mabega ngenda maso ze yesu wange ne muzinira kweye mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina yona kume byama naye kusula naye mubuli byakutunda vuna musabe katonda kuno kwenjogerako sebu yetalijuka sesilimuta era gwempita nesunajita nemuyimbira oyo sesilimuta era gwempita nesunajita nemuyimbira oyo yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina bangi bakuba ne bavuma ne basamba nengweri mama nali mpulira bubi nga mpisibwa bubi mutima abasulanga kita nembikowa nga njagala nabita labe doboozi werijja limpita yenze yesu omwana gwendiga oyimusiddwa oziddwa bujo ofunye okuganja yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina yekwe mukama siri kuleka yekwe newe nizimba kalina